Mr. Chairman, Anton Mudama, the boss.
Mr. Nice Daniel, see papa, see papa. Mr. Nice Daniel, see papa, mother case. Nikuite mama, oh.
Nikuite tata.
Mapenzi songe mbele mbele, tusonge mbele. Nikuite mama, oh.
Nikuite tata.
Mapenzi songe mbele mbele, tusonge mbele.
Baby wange tugende, ze sina chivanja. Olave mama wange, posta tata wange.
Yo nikuchukue wewe nyumbani kwangu. Tule watoto mama, shida na raha.
Tambula misambu, mkusubiza ndibela wako.
Nikuite mama, oh.
Nikuite tata.
Mapenzi songe mbele mbele, tusonge mbele. Nikuite mama, oh.
Nikuite tata.
Mapenzi songe mbele mbele, tusonge mbele. Japo mimi sina pesa, oh oh. Nitakwenda kwa si papa, niambie si papa. Nataka kufunga ndoa,
funga ndoa.
Tuwe kama si papa,
oh oh.
Oh yo,
oh la la.
Maisha ni kupanda na kushuka, pata na kukosa. Hata barabara ndefu kuwa haikosi kona.
Oh 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 oh.
Sisi tunapendana,
hata uzuri wangu itakwisha.
Sisi tunapendana, baby tukende, baby wangu tukende, wangu tukende, Nairobi tukende, Kigali tukende, Bujumbura tukende, Kampala tukende, Nairobi tukende, South Sudan tukende.
Tata,
mapenzi songe mbele mbele.